Kwenye kapu na mini kufanikiwa ni swala la muda tu. Ndugu jamaa marafiki wote wamenikata, ila naamini kesho itakuwa mpya. Nimejiunga vikoba michezo, nacheza majina sita, ila zamu yangu imefika. Kijumbe amenikimbia, Afrika mdogo 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 bado kidogo, ndafika mdogo 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 bado kidogo. Hili nalo litapita, litapita tu. Hili nalo litakwisha, litakwisha tu.
Tamani ni mfate Baresa anionyeshe njia zake, mana zangu azitoki Nishawai kuwa macho usiku na kesha, kutimiza ndoto ambazo ni kilala sizi oti. Shakataliwa na demu Mlimani City, nilipouliza kosa nilipi, alichonijibu mi yule binti, gari una kileleni nitafika vipi? Hii dunia ina watu nao watu na ngebe, waliniambia nipunguze uzito nikitaka Yesu anibebe. Nilitamani kwa rubani nirushe ndege, nimeisha kufuga kuku okay, vyote ni ndege.
Tafika mdogo 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 bado kidogo, ndafika mdogo 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 bado kidogo. Hili nalo litapita, litapita tu.
Let's go.